DenHouseLamier.com.
Ah, Darius Banda, one of your desire.
Thank you.
As you were in Umda Joga, you know. Kuchoni urenda osa pwera Kwa iwala kuti unasia mkazi ndivana Pakuyenda muna nena kuti msa pwera Napita kuganyo mwena moyo ngasite Gade zafuta amalume Gade zafuta mkwere kubasi Asi mwene inu mda choka inu
Be tight.